can never forsake me. My God, he can never deny me. Uliwe muyu tampulida, afayo eranze muyimbida. Far away that being God, na jegere yesu na kutula. Nafune dagala seta gabidala. Yegwa vena omuguli mbeda. Chemfa muyimbida,
fetu imbe.
Janzi jewala,
jatu jewala.
Evyali vyasuna,
fetu imbe.
Suwange kuba mulungi janzi jenga wala kamu imbile abuda buda ovula muwange afulo mana mubanabe kamu imuse byakolanga bineyagaza omukwano gwe kale gwansusu akulemberanga ngoberera otoli subire kubo waitira.
Bela chubita muyanje bensonge kule myobulamu wawo ninkirira wale kakatonda wacha mu mizimu okobambu Yesu takwenda titakwende iwo muweire chi obulamu boli nobutola wa abasumba bayogera wabazala wawe fundo mugezi walo kumpokana mbwabo bamala
ayo wesige mukama soniwa. Swalokola, ebya kusiba bidda kwelekula, mulina lye w'obatoyikiriza,
w'obatoyikiriza.
Kyenva muyimbira,
ffe tuyimbe.
Janzi jewala,
jatu jewala.
Ebyali byasuba,
ffe tuyimbe.
Yabisimulula,
ze twenakkiriza yabasinga, wenakkiriza ne mutwala. Yali asekerewa kwenakkiriza ebyange byakyuka esiga mukama ffe tunywere fuba kanyasale nobusiba byonna bikyuka bulamu bwange bwo bwakyuka byange byonna byo byakyuka ebyali byansiba byonna byakutuka zeera neyagala
obulamu bweyagala mu Yesu
kyenva muyimbira
ffe tuyimbe.
Janzi jewala,
jatu jewala.
Ebyali byasuba,
ffe tuyimbe.
Yabisimulula,
jatu jewala.
So my time I quiz my soul, who is me and who is you? For your passion you love me too much. I can't say man who is like you. Bavol power, bavol situation, bavol king God you are mighty. Byokola kale binkolera. Tonde se muka monjagala chonzi chenga walo kola binyumira esente nunde tero mkisa nofukire ntalo nonwanira.
My big good God, yeah. Nkwebaza kuba wamponye nkondo kankube ndongo saliza balogo.
Wake up music, boom records, producer Mosh.
Chenva muimbida,
fetu imbe.
Janzi jewala,
jatu jewala.
Ebyali byasuba,
ffe tuyimbe.
Yabisimulula,
jatu jewala. Ffe tuyimbe, jatu jewala. Ffe tuyimbe. Fetu imbe,
janzi jewala,
jatu jewala.